unomfundo ngithukile ke ungabona ke emancane amathuba okusinda uma ke ngingalaleli kusho kunathi cele ese nyonyana nangu Matilos kwa Mabhensa uthi ke into ke ngiyifundile kulandela ke imyalelo esuke ke unikwe yona qiniso likhulu ke lelo ukuthi konke sekushiwe ziyiphathe imandla kumele ke ukulandele nami ngikubonile lokho ya asibekelana ke ama comments enesithesa wathola la emsakazweni wakho ukhozi olumaphikophiko sabe sakude ke 7 minutes after 9 o'clock because in your family sikhathi ukuthi singeneke kwingosi yethu lesi sifunde khona siqiniseke ukuthi abazali banikezeke inganekele lithuba baphinde babizeke nalezo eziyayibizana kuma group ukuthi sesifikile ngesikhathi sokuthi ke singene eklasini kana manje ngihambi ngedwa njengenjwayelo bakhona ke othisha ngiqale phi ngiqale emgungu Ndlovu TVET noma ngiqale emawodi sek
Asiqale ntokodolobo.
Hayi, sokuyikhethela mina mhlawumbe ngicasa ubikelele.
Libengelele babu siqemeza ngibengelele umfundi ka matric esekhaya.
Ya, cha sizisho uyibona ingane ukuthi uyangempela teacher wethu lo.
Oh, ubaba uDlamini emount number 3 secondary.
Baba.
Yebo.
Ngithi
hayi ngibingelele kuweshanti bese ngibingelele nabalali bokhoza emakhaya uthisha uNgidi lo emgungu Ndlovu TVET.
Namhlanje senza i-math lit.
Yebo kunjalo baba.
Mfethu angabe ngisaka kude kakhulu nanani ngoba sibonane masekungena indaba zehora lesho.
Siyathokoza baba. La isifundweni ke namhlanje se-mathematical literacy sithe asibheke leya section edila ne-income, expenditure, profit ne loss esigabeni sethu sokuqala. So bese siqhubeka ke ubaba uDlamini lapha uzobuya ngijoin angene nama tariffs asiqaleni ke singasimoshi isikhathi asiqale ke ngeconcept yokuqala lika income sichaze umfundi by now I hope uyazi ukuthi income usho imali that you receive okusho ukuthi imali eza kuwena okay let's say njalo ngesonto maliqala umzali wakho mhlawumbe yakupha 50 rand ophatha esikoleni so that is income imali eza kuwena or let's say njengoba umzali wakho esebenza la esebenza khona uyahola makuphela inyanga leyo yini iincome iincome ke iyahlukana inezinhlobo ezahlukene kukhona le esithi ifixed income njengoba igama lisho uma into ifixed kusho ukuthi ayishintshi So masikhuluma ngefixed income it's that kind of income oyireceiver on a regular basis and it's always the same amount okusho ukuthi imali oyithola mhlambe masontonke mhlambe izinyanga zonke futhi ihlale isamba esifanayo ngaso sonke isikhathi isibonelo esihle nje singasebenzisa lapho isalary at the end of the month uma kukuthi uyasebenza bese siba nolunye uhlobo lweincome esibiza ngokuthi ivariable income again igama liyazisho igama lithi variable sisusa egameni vary okusho into eshintshashintshayo into eguquguqukayo so uma sikhuluma ngevariable income iincome nayo le oyithola on a regular basis but i difference ithi ke it's not always the same amount you may be getting it day I mean monthly or weekly but iyahluka ayihlale isamba esifanayo ngaso sonke isikhathi asenze sibonelo nje asithi la osebenza khona uhola ngalento ebizwa ngokuthi commission so that would be an example yani ye variable income ngoba phela i commission incike ekutheni usebenze kangakanani ngaleyo period ngaleyo nyanga noma ngaleyo fortnight noma ngaleyo lo sonto bese kuba khona olunye uhlobo lwe income esibiza ngokuthi irregular noma abanye bazothi occasional income njengoba again igama lisho occasional lisuke egameni lithi occasion masikhuluma ngeoccasion ke sikhuluma ngento engenzi engajwayeli ukwenzeka so again masikhuluma ngeoccasional income usho ukuthi lola hlobo lwe income ongajwayeli ukulithola mhlambe into ongayithola mhlambe kanye ngunyaka noma kanye emva kweminyaka eminingi mhlambe nje mangenza isibonelo sesodo lapho into enjengefa it's not every month or every week la uthola ukuthi khona kuzoshona ekhaya kube nomuntu ozoshona akushiyeli ifa into leyo yenzeka mhlambe kanye empilweni yakho okanye emva kwesikhathi eside so izinto enjengalezo sizibiza ngokuthi i-occasional income or mawuthanda ungathi i-irregular income okay
yes lapha ku variable income enye example ila khona udayisayo uma ngabe udayisa ngeke uthi uzodayisa ama items alinganawo every day. Uma ngabe kuthi udayisa ama hot dogs for example, namhlanje ungadayisa awu 10, kusasa ungadayisa awu 5. Ukhumbule le income njoba sisi variable, sisho ukuthi it depend ekutheni udayise okungaki. Uma ngabe i hot dog ngidayisa u 10 rand, uma ngidayise awu 5 kusho ukuthi ngizobuya no 50 rand. But ngimhlanga ngidayise awu 2 ngizobuya no 20 rand kuphela. Therefore if variable it changeable depending on how many units you have we have sold. Ungayiphambanisike lapho ne selling price. U 10 rand uyi selling price ye unit eyodwa. Income ukuthi in total musu wadayisile awu 5 akunikeze u 50 rand. Iwona uyi income not u 10 rand. U 10 rand uyi selling price.
Asiqhubeke ke bese sibuka manje i concept ka expense. Masikhuluma nge expense si i opposite le ka income. Ngithi ka income sithe imali oyitholayo eza kuwena. It's the money that you receive. I expense ke imali that you are spending. Shuthi iyaphuma kuwena. Uyathenga ngayo noma kukhona okukhokhelayo. Njengoba ke sihlukanise i income kanjalo nama expenses ayahlukane kuneyinhlobo ngeyinhlobo zakhona. One, sinayo ama expenses esithi are fixed. Again, njengaku fixed income, masikhuluma ngama fixed expenses, ama expenses angaguquki. Kushuthi izinto ozikhokhela lezi zinto on a regular basis, enjalo uma ukhokha uhlala ukhokha isamba esifanayo. Isibonelo esilula ke ngicabanga bazosijwayela abafundi, i-rent. Uma uqashile lapha kama stand, kuba nesamba enivumelene ngaso ukuthi njalo uma iphila inyanga nansi imali ozoyikhokha. O i-business isitolo esithile nje masirenta lapha e-mall la esidayisela khona kunemali ethile abayikhokhayo njalo ye-space lesabasebenzisayo. Leyo mali i-fixed noma bona bangadayisa kancane noma bangadayisa kakhulu, kodwa umnikazi we-mall usuke ilindele i-rent yakhe ilesi samba lesokuvunyelwene ngaso. Akukho ukuthi hayi ngoba kulonyanga sidayise kakhulu o ngoba kulenyanga bekune lockdown savalwa isitolo therefore angizoyikhokha i-rent. No, i-rent uzoyikhokha futhi izobe ilesi samba kuyisona ubuzobe usikhokhile if everything was normal.
Okunye uzokubona nje ukuthi fixed uzozo indlela abazoyibiza ngayo bazwe 200 rand per month. Kanti ngalama ngabe kuyi cost ye units noma impahla uyithengayo bazothi 4 rand per t-shirts most days ama t-shirts. Kanti mangabe sokhuluma ngale e fixed abasasho nge units ukuthi iyoda imali nisebesho nje ukuthi inyanga yonke ukhokhe i rent e 200 per month kusho ukuthi ayisahambisani nezimpahla. I fixed noma ngabe kuthiwa izimpahla zingaki engabe ezenziwe noma ezidayisiwe ngaleyo nyanga.
Asikubukeke lapha ne variable expense okuyolunye uhlobo lwe expense. Variable iyashintsha-shintsha ke le. So izinto lezi oyikhokhelayo on a regular basis but you don't always pay the same amount. Isibonelo kanje sisothe singasithatha lapha ngaphe side lami amanzi ekhaya. Makuthi nihlale endaweni la amanzi akhokhelwa khona. Amanzi angithi niwakhokhela ngokuthi ngaleyo nyanga niwasebenzise kangakanani. Ayikho imali emile ethi nje njalo uma kuphela inyanga uzowakhokhela le mali amanzi, cha kuncika ekutheni niwasebenzise kangakanani. Uma nisebenzisa u-1 kiloliter angeke kufane noma nisebenzisa u-10 kiloliters, nizokhokha ngokuthi ngaleyo nyanga niwasebenzise kangakanani. Sisekhona kuma-expenses bese kuba khona futhi u-irregular expense. Irregular expense yilezi ndleko-ke engajwayeli ukuvela evela nje emva kwesikhathi eside. Asenze isibonelo nje ekhaya, let's say kuzoba nomcimbi bese kuba nesidingo sokuthi kuyarenovate. Indleko enikhokhela ukurenovate zingena ngaphansi kabani? Kuka irregular expense, because ukurenovate akuyona into eniyenza weekly or monthly, into eniyenza mhlambe kanye ngonyaka or mhlambe futhi kanye emva kweminyaka eminingi. Bese siphinde siba no emergency expense. Njengoba igama lizisho nje, into mayi emergency injani leyo nto, isimo esiphuthumayo babulamini.
Yeah.
Okusho ukuthi izindleko lezi ozikhokhela izinto ezifika ungayihlelanga. Yeah. Asithi nje kumanje uyalimala sekufanele uphuthunyiswe esibhedlela, una medical aid awunalutho.
Yeah.
Leyo mali ozoyikhokha yokuya esibhedlela ingena kuphi kuma emergency expenses, because you don't sit down and plan and say on this date ngizolimala or ngizogula. Mm. And then bese kufanele ngiye esibhedlela ngikhokhe imali ethile.
Okunye ke la kunama formulas le esikhuluma ngayo, i-cost noma i-expenditure ine formula yayo. I formula yayo bobheka njalo ukuthi kuhlukene kabili nje bese kuhlukanisile u Mr Ngidi ukuthi khona fixed khona variable akhona nalawa amanye but uzothola ku question mangabe ku question ye business ukuthi uzohleze khona variable cost per unit ukuthi ithenge ngamalini iyodwa uma ngabe sesirenta sirente imalini which is a fixed cost or any other cost ozoyibona ukuthi i fixed so njalo uma ubhala i question i formula uyoqala ubhala i amount of fixed cost uthi plus amount of variable cost multiply by number of units ungabhali igama lesi fixed cost kodwa ubhale i amount uma dikthiwe rent u 200 awuzukubhala ukuthi fixed cost ubhala ukuthi 200 plus uma bekuthiwe i cost per unit is 4 rand bese uthi 4 rand times number of uma uthi bekhulunywa ngama hot dog times number of hot dogs
asiqhubeke nayo kanjalo ke bese sibheka i concept elandelayo i concept ka profit i concept ka profit isebenza lapha kwi context ye business okay uma sikhuluma nge profit uma une business udayisa lapha izimpahla noma u provider i service ethile kuba nemali engenayo e businessini kube nemali ephumayo wonke umuntu ke mayiqala i business uqala ngehloso yokwenza i profit meaning ufuna ukuthi imali engenayo e businessini ibe nkulu kunemali ephumayo because that is profit profit is a situation whereby in a business the money that is coming in is greater than the money that is going out mhlamba sibeke ngolimi lwakho olukahle i profit ilapho khona i income i greater than ama expenses okusho ukuthi uyazikhokhela zonke indleko zakho kube khona osala nakho and then bese sithi yinike leyo i profit bangabuye ke ephepheni lakho basebenzise igama elithi surplus basakhuluma into efanayo ke basabuza into efanayo nani no profit lapho mhlambe ake sibheke lapha iphepha belibhalwa nje eKZN ngoMarch kunombuzo nje othinta lento esikhuluma ngayo njengamanje uma ubheka lapha uquestion 1 wakho u 1.1 uthi uMrs Molefe buys raw millets from the farmer at 7 rand each the farmer delivers millets at her home for free at 6 o'clock she cooks millets for 1 hour 50 minutes she sells millets at the taxi rank at 13 rand each she sells on Monday to Saturday the single trip to the taxi rank cost 15 rands bese kuba khona umbuzo ke lapha o 1.1.4 obuthi calculate the profit from the sale of one raw millet so sifuna ukucheck ukuthi ingakanani i profit noma inzuzo azoyenza uma idayise i millet eyodwa kuphela asibuye kwi scenario mase scenario siyocinga ini babu Dlamini siyocinga izinto ezimbili siyocinga i selling price okuyima yes ne cost price
yes.
Uma siya ku scenario yethu i selling price siyayithola lapha ubani u 13 rand sazi kanjani i selling price because uma usifunda statement siqala sithi she sells
for
yes. She sells millets at the taxi rank at 13 rand oh yes. Sesiyazi oh 13 rand is the selling price imali adayise ngayo kanti yena uthenge ngamalini that is the cost price ubekade uthenge ngo 7 rand so uma sesifuna i profit senze njani ke thina sizothatha i selling price oku 13 rand si minus i cost price oku 7 rand bese kuyaphuma i profit oku 6 rand okusho ukuthi uzokwenza inzuzo ka 6 rand
ngicabanga ukuthi sibuyisele kule nto esike sakhuluma ngayo ukuthi kubalekile ukuthi masikhuluma nge cost sibheke ukuthi sikhuluma ngobani imali athenga ngayo yena i cost kodwa imali adayisa ngayo yena i selling price
yes asiqhubeke ke enyi concept ebalekile kule section i concept ka loss nakuba ke wonke umuntu mayiqala ibusiness efuna ukwenza i profit but iqiniso lithi akiwo wonke umuntu okwazi ukwenza i profit kuzokwenzeka ukuthi enze i loss i loss ke ilapho thola ukuthi imali engenayo incane kunemali ephumayo meaning i income is less than ama expenses lokho kusinika ini i loss lokho esibe sikubize ngokuthi i deficit ngilinge igama ayona ke i situation ideal but ke iyenze bese kuba ne situation elandelayo ke babu Dlamini la uthola ukuthi khona akukho profit
akukho loss
akukho loss mhlamba asichaze leyo babu Dlamini
uma ngabe ngike ngathi ngiyayibala ke uthi ungidi mayichaza uma ngibala income yami bangaphezulu kwe cost yami noma kwe expense yami ngizobe ngine profit kodwa uma ngabe income yami incane kwama cost amaningi shothi ngine loss kodwa kuyenzeka kulingane ngokuthi uyabala ama income zakho 520 uthi uyabala ama expenses zakho nawo futhi awu 520 bese kuthiwa abali i profits uthathe imali engenile 520 u minus ama expenses zakho nawo futhi awu 520 uthola u 0 uma uthola u 0 kusho ukuthi awunayo i profits awunayo i loss that's where the business is breaking even siya sethu umuntu breaks even uma ngabe enza ama incomes a cover ama costs we call that breaking even.
Yes. Ngoba remember mfundi igama ngithi even lisho into enjani elinganayo. Even means something that is equal. So that's why ke sithi the business ma income ilingana nama expenses sithi li break even. Okay? Mhlambe sise lapho again asibuyele sivakashele leli phepha bese libhala babudlamini ngo March.
Yes.
Kunombuzo lapha engiwuthandayo umbuzo ka 1.1.5. Ubuthi define the term break even. Ngiyayithanda ke lembuzo ngoba ayisali kakhulukazi ku paper 1. Ku paper 1 uzoyithola umfundi ongenani ama concept mhlamba awu 2 noma awu 3 ukuzothiwa wachaza. Mhlamba before sichaze le sikhuluma ngayo njengamanje asike emphasize lokho I emphasize it all the time ukuthi every time u define i concept ka maths lead you define within the context.
Yes.
And ngisho sebezongibiza kanjalo manje emakhaya. Yes. You define within the context. Don't generalize nje uthi hayi break unike a generic definition. No. You define ngokwesimo esetshenziswe kusona because ka maths lead uma uzobuzwa umbuzo baqale bakunika i story noma i scenario before bakubuza umbuzo. So nawe uma usuchaza chaza incazelo yakho ihambisane naleso story okade usinikiwe. Okay? So in this context, kule context ka Mrs. Molefe, uzobe kuyinini u break even? U break even uzoba uma kukuthi umbila awudayisile umakhele imali elinganawe nemali ayispendile ngesikhathi enzenjani? Ewuthenga ewu-order umbila.
Yes.
Okay, that would be break even. Okuzothi ke babudlamini uma sesiyoyidweba egraphini bese siyibiza ke ngokuthi i-break even point.
Yes.
U-point asicizeleleke simfaka kuphi manje mase siya kuyidweba egraphini isiyi-point isiyi-dot lapha egraphini. Mhlawumbe sasisichaza ke sibona kanjani ke egraphini. Uma wadweba ama-graphs akho awu-2 udweba i-graph ye-income neyama expenses. Kukhona la azohlangana khona
on the same set of
edges. Yes. La ahlangana khona ilapho ke sithi khona that your break even point ila itshela khona ukuthi income ibilingana nama expenses. Okay, kungenzeka ke i break even point yakho mhlambe bangasho ukuthi ithole kwi graph bathi ithole ngokwama calculations. Uyithola kanjani ke makuthiwa ithole ngokwama calculations? Wena uzothatha if uzobusune formula ye income une formula ye yama expenses angeke bawubuze lo mbuzo ungenakho lokho. Uzobuna i formula income unayi formula yama expenses wena mafuna break even point usebenzisa ama calculations ungasebenzisa graph thatha lama formulas noma lama equations rather omabili uwa equate because uyazi ukuthi at break even point i income isukilingana nama expenses.
I think izoqala lapho before akwenze lokho aqale akubhala umfundo ukuthi income is equal to expenditure then under income bese yabhala ke selling price times ama units ngala fixed cost plus variable cost times ama units.
Yes, ihamba nje kanjalo bangalenzike iphutha abalahla amamaki angina sidingo sokuthi bawalahle. Ngicabanga ukuthi manje ke sithi ubheka ngalapho ama tariffs.
Right. Umfundo la sibheka bingelele futhi sibheka ama telephone tariffs. Ama tariff la akhuluma ngokuthi masikhuluma igama le tariff sikhuluma ngama charges noma ama fees. So suke sibheka ukuthi i cellphone provider noma i telephone company isebenzisayo izokucharge malini. Yini bakudayisela yona kuqala bakudayisela ama minutes. Kuyenzeka bakudayisela i data okungaba ama gigabytes and megabytes. Sizobuka example la khona bese bekudayisela ama minutes. Nginama option amathathu engifuna siwabuke. Option yokuqala ethi prepaid. Uma kuthiwa usebenzisa i-option ekuthiwa prepaid, ile option oyijwayele yokuthi uthathe imali yothenga i-airtime uyifake efonini. Uma kuphela leyo airtime awukoleti umuntu uyophinda ufone futhi uma usune-airtime. Ngengizwe abanye bethe kuyakoleteka. Okay, lapha ku-prepaid uchargewa per minutes only. Ayikho imali ozoyichargewa every month kuthiwe ukhokha mhlawumbe 200 noma ukhokha 300 a month. U-prepaid uchargewa nje nge-minutes. Uma kuthiwe 150 per minutes. Wena so uyazi mangabe ngibala i cost ku prepaid ngizothi 150 times number of minutes uma sekwenzeke examine ikubuze ukuthi write down a formula or an equation that can be used to calculate total cost. Ku prepared with the total cost is equal to we pali amount uthi 150 le example engenzile ngithe mina isli 150 we pali amount uthi 150 times number of minutes uthola 2 marks. Ikhona enye option contract, I guess it's le contract yakho in cost per month iphinde bene cost per minute. I guess tidene lokho kuphela kwamanje. I contract it's where now so sign in a cell phone provider yakho ngengikwazi ukubiza njengamanje ama examples. Ukuthi I'm going to pay R300 every month and then bese bekutshela ukuthi you are going to charge R150 for every minute. Iba carefully ke makuthiwe R300 per month. Leyo nto shuthi awuhlangene lo 300 nama minutes. Ngithe bakudayiselani, bakudayisela ama minutes ngoba ifoni usuyiphethe ngesandla. Into esinikhuluma ngayo ukucharge nayo nesekwa ama minutes. U 300 per month kusho ukuthi awuhlangene nama minutes ngoba kuthiweni thiwe per month akushiwo ngus per minutes. Bese kuzothiwa 150 per minute. Uma ngase kwenzeke i-examiner kuwena isibhala equation yale contract yokubala total cost. Uyothi wena total cost is equal to R300 plus 150 times number of minutes. Abafuni ngibabone benze mistake, afuna ukubhala ukuthi fixed cost plus cost per minute times number of minutes. Ibize ngegama i-fixed cost R300 lo othole kwi-question plus 150 lo othole kwi-question times number of minutes engiwasebenzisile.
Okay, mhlambe babudlamini uselapho nje angene bese ngikhumbula omunye umbuzo engingawubona kwelinye lamaphepha amadala uma usakhuluma ngo-prepaid no-contract. Bake babuza nje ukuthi abafundi abachaze ukuthi masikhuluma nge-prepaid into enjani le asiyigcizelele leyo. Prepaid sil break it down le ligama. Pre means before.
Yes.
Okay, paid kusho ukuthi you pay before you use it. Okay? Masikhuluma nge-prepaid ngithi sithe ila uhamba khona uyithengi at time.
Yes.
Uyikhokhele kodwa awukayisebenzisi. And then bese kuba i-contract. Contract wona iyini? I-postpaid.
Yeah.
Because you use it, you call first, you send a SMS call, and then at the end of the month, they say, we are coke.
Yes, and then they'll send you a statement as well, telling you, with the money you charge, it's not going to be done, it's not going to be done. Okay. So, I'm going to get contracts. How many contracts are you going to be done? In a 3 minutes. Okay, example, I'm going to stick on 300 per month. So, the contracts cost per month to 300, cost per minute 150. Umehluko manje le contract sengithi kuna 200 minutes free per month. Lento isho ukuthini? Isho ukuthi the first 200 minutes will be free. Then any minutes after the first 200 will be charged 150. Ngoba why bafike bathi nginama minutes amahala bese bese no 150? Ingoba lama minutes amahala awu 200. Kusho ukuthi kuzokwenzeka umuntu eqe ngelinye ilanga 200. Then bese biyamcharge but make weqe nje ku 200 minutes we are going to charge you 150 per minute. Angiqale la kungenzeka iexaminer nala it's bali equation before ikubalise. Uma kuthiwa bali equation total cost is equal to 300 plus 150 times number of minutes above 200. Sasasho la kuphela ukuthi times number of minutes kuphela. Sesi number of minutes above 200. Ilogic engeke nginike umfundi la ngeke ngithi ungasho ungathi maka ma minutes may less than 200 ungabisanga ngisho kuya ku 150 times number of minutes ngoba ngani nje uthe wena uma ufunda lapha phezulu watshelwa ukuthi ama minutes awu 200 are free so umuntu osebenzise 150 minutes ungabisanga kwi formula uthi yomfaka kuma brackets u minus 200 angani a less than 200 awusayibali cost ya ama minutes lowo muntu ucharge u 300 kuphela. Asuchaza u 300 sithe uyi fixed cost okusho ukuthi noma ngabe ufone 0 minutes uzowukhokha u R300. Angithi mistake
ngoba ngithi sithe masikhuluma nge fixed cost ayishintshi ihlale imile injengoba injalo.
Yes, so la ngizobuyela kule point esike salikhuluma le break even point. Ngisazobuyela kule example i break even point eyala awuchazi njengakule kade ichazwa mistake the income and expenditure. The break-even point income and expenditure, would say it's a point where income is lingana ne expenditure, which means it's a point where ungayenzi profits futhi ungayenzi loss. But la i break-even point izokwenzeka uma uzonikwa ama option abe mabili noma abe more than one. Uma ngabe usunama option awu 2 ama contracts noma ama options okukhokhela ukusebenzisa ama minutes. La lama options ekukhokhisa khona imali efanayo. Say for example uma ngabe usebenzise 400 minutes uma u 2 ama options akukhokhisa imali efanayo we call as a break even point. So uma ngase unike equation enjengale unikwa ama option out 2 bese kuthiwa chaza break even point say option yokuqala ibizwe ngo option 1 yesibili ibizwe ngo option 2 so uzothi wena it's a point where the cost for option 1 and the cost for option 2 are the same so awusakhuluma nje ngeincome and expenditure ngoba i-context yakho I say now income and expenditure
okay.
Right then ndibalekile ngalelo khuzani ngalama contracts lama option out 2 lesibili nesithathu ukuthi mangingabe ubala ungakhohlwa ukuthi njalo 300 uya add ungamkhohlwa 300 okwesibili ukuthi 150 uthamzwe ngenumber yama minutes ungakhohlwa lo then mase siya kwi graph igraph yakho la kune cost kune contracts khona kune cost per month ka 300 igraph yakho will start at 0 is to 300 ngeke igraph yakho iqale ku origin o 0 is to 0 izoqala ku 0 is to 300 shuthi iphoni lakho lokuqala ngizolibeka ngqo ku 300 because u 0 is to 300 iphoni lakho nelihlala ngqo exactly ku 300 right i reason yalokho lo wathi sichaza ukuthi lo 300 uzokhokhwa even if there are 0 minutes used because of fixed meaning awushintshi uyakhokhwa no matter what bese igraph yakho iba flat izoba flat line ukusuka ku 0 ize iyogcina ku 200 minutes right ngobani ngoba kuthiwe free 200 minutes ama minutes out 200 are free right so izoba flat lapha igraph yakho which means manje kwenzeka umuntu asebenza 150 minutes uzochargewa u 300 kuphela ngobani ngoba ama minutes wonke are free kodwa u 300 wona unjani uyakhokhwa ngobani ngoba u fixed Mr Ngidi
ay iqhubeke nayo
right then lento uyayithola na kwi transport tariff is the same thing yenzeka la kwi transport tariff kwi transport tariff umehluko wakhona ukuthi i fixed cost yakhona ayisabizwa ngokuthi inegama labo bazivile basinjise call out fee noma bathi the basic ama noma i basic fee right kusayiyona ilokhuzane i tariff kodwa manje sekwe ye transport bese kuzoba khona i variable lamagama omuthi akhona nala kwi transport uma sekuthiwa cost per kilometer sekwe i variable leyo ngoba sekuyi cost ezoshintsha depending ukuthi uhambe ama kilometers amangaki say for example une company charge 50 rand basic fee ebese charge 10 rand per kilometer bese kuthiwa first 3 kilometers are free yonke into iqala ku equation iso ku equation ye ku table uyogcwalisa ama missing values ku table masuka ku missing values ne table bese uya ku graph asiqale ku equation equation yakho uma kuthiwa 50 rand uyi basic fee and then 10 rand per kilometer then uzothi 50 rand plus 10 rand times number of kilometers traveled ungakhohlwa ukuthi above 3 kilometers ngoba ama kilometers kukhona la